Presidentin America afurtami afresoni barhuji ufifit achu ufturbaan msaleen tokkota fet President Obama anjachu achammo Presidentin America afurtami shaneso Donald Trump itidabra Obamaan huji biyikeesat if biyala letto jaten wan eddun farsani kageekulleen heddu akkejari biyibulchu wan hed jari biyibulchu fiyaw jirkees motummaadu fujirechu ka Donald Trump ipi ka President Obama wan heddun gargarijira tanirratti odu Cindy Sein nwergite tijira nugusu
Yero masara White House in Senan, umriyo gafta mi torbarra kanturan Obaman, yero sanatti abdi fi jijira makabatani ture kan ango ti ban. Wagga saddeet boda inna ango gatti suf jetan kanatti mo, sena presidentu ta Amerika ke satti ho gana saan jal kaba, de gesa ummata saulana dibbenta shantami sagal kaba chutan akka jalla tamanitti gadamo jaan tauf jirum. Na angora bu jiran kanati gamabratin garu aka fedi Obama otote islam Hillary Clinton osot alanin jallachu qofamiti filachisu dafisi heddu damaniru aka intanete Donald Trump nama isan alan taniru sanajechun hojiwan Obama dan hojetaman Republicanichi Donald Trump diddi gudaf yokinmo haqu daf jiru jechara Trump kanas rade debut dan casale sabahima hedduti dubbataniru mirkane sarirusi. Wagga saddeddura yero filanno sana halli ture ammalle gurra amerikanu tarratti numa dagama. Fula sani duras himbadu. Gurra chichi lammi amerika hada warrafi dubare sani lama kabatani enna waltajit baan uguma masara waita usena jere gafate ture.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where
American bakawan tunditti danda mutaw kashakku yojrate kannen awif abjun abbota kenya biyetti undessani amma yujrachu sa shakkan akasmas kannen humna demokrasi gafike sagalcha yojratan galgalli kunde bitaf
Amerikanonni imammatota Obama hagatukov degesa kennu dawwatanisi halli isan dimma Maati dafi hawasumma itti qabaniif garu deegersa olana latu
Perhaps more than any president he has integrated his family life with his leadership of the country
Tari presidento ta kan hunda calat jirenya maati sanitif hojibi yebulchu wal madalsise wal fana geggesse sunimmo hoji salpamiti
kun akkazato sejru president obaman shororkesicha billadanin seret de surati ciccani ojjechaturan Ogantichi Al-Qaeda Bin Laden, Presidenti Amerika Durani George Bushin mimmilikani yeroo dheeraadhaaf achi buuteen isaanii beekuudhaaf rakkisaa ta'ee ture. Haa ta'u malee, waxabajjii lama bara 2011 dilbata galgala, Presidenti Barack Obamaan ibsa televizyiinidhaan kallattiidhaan ummata Amerikaatiif laatan.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Galgala kana ummata Amerika akkasumas ummata dunyaaf gabaasuu kan hin danda'u United States duula geggeessiteen hoggantichi Al-Qaeda fi haleellaa shororkeessotaa lubbuu namoota haadhotaaf daa'immanii kumaatamaa galaafateef itti gaafatamaa ta'e billaaneeniin ajjeessuu isheeti.
Garuu injifannoon cululuqaa kun battalumatti wal waraansa Siiriyaa keessaan bifa biraa godhate. Sanaan walqabate adoolessa gaafa 21 bara 2012 Obaamaan pirezidantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaadiitiif akeekkachiisa ergan akkasis ittiin jedhan.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Alatti meeshaaleen akka baayoloojiif keemikaalaa ummata hedduu walitti qabanii gaagaan harka shororkeessotaa galan gonkumaa hin fudhannu. Bulchiisa Asaadiif kana ifa goonee jirra. Kana malees warri waraana kana keessa harka qabanis Ameerikaadhaaf sarara diimaa dabruu jechuun yeroo meeshaan keemikaalaa isaan asii achi geggeessaa jiran hojiirra oolfamedha.
Haa ta'u malee waggaa tokko booda akka taajjabdoonni jedhanitti raayyaan waraanaa Siiriyaa meeshaa saaringaas jedhamutti fayyadamee uummata 1,000 fixe. Kan nama dhibu Ameerikaanis akka eegamee fi fakkaate badii aasaar kanaaf humnaan deebii hin laanne. Qorataa lammii Siiriyaa kan ta'e Haayidi yeroo sanaa kaaseetu abdiin ummata Siiriyaa kan badee jedhu.
What's happening in Syria is just another battle and the biggest fight there.
kan Siriyaa keessatti ta'aa jiru waraanuma biraa bifa biraatiin gaggeeffamaa jiru jechuudha.
As biyya keessatti immoo walitti bu'iinsa sanyii irratti hundaa'ee gaggeeffameen sanyummaa yookiin gosummaa fi hariiroo jiru ilaalchisee haasaa dhageessan Obaamaan. Ajjeechaa gurraachota Ameerikaa sagal waldaa kiristaanaa tajaajila irra jiran irratti waxabajjii bara 2015 gaggeeffameen maatiiwwan firrii jalaa ajjeefaman isa dhiifama godhan irratti pirezidaant Obaamaanis dabalanii uummati akka araara waliin buusuu gaafatan. Waltajjii addunyaa irratti immoo pirezidaant Obaamaan imaammata biyya isaanii isa yeroo dheeraarra faallaa deemuudhaan Barmaa yookiin Maayinamaar akkasumas Kuubaa waliin hariiroo haaromsan. Magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaatti argamuudhaanis kallattiidhaan uummata Kuubaatti dubbatan.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years.
Sababaan isaa gama hedduudhaan Kuubaaf Ameerikaan akka obboleewwan lamaanii waan ta'aniif walitti dhiyeenyi keenya kan dhiigaa ta'us waggoota dheeraadhaaf alagaa walitti taane ka turre sun raawwatameera.
Gama biraatiin immoo Obaamaan Veetnaamittis dargaggoota walitti qabanii maree gaggeessanii ture. Walumaagalatti carraa yeroo pirezidaantummaa koo raawwatamaa jirutis jedhan Obaamaan dargaggoota bulchiisota boorii ta'an uumuuf sadarkaa addunyaatti imaammati jalqabame kan itti fufu ta'uusaa addeessinaa jedhan.